gagali nyeme studio kanangu yande joy no yitel minta chapan tati habaru je fulfulde kor janyalle mo don hono doggudda dal ndurgol mangol ko watte ko wete tenere wadama ala jabbi ngagal to enda agades mawdo doggudum enda halna en dum wadiri e be gaddu ko watto tukabe worbe rewbe ujunere ko nate majju noni farjo sende aska won fede leddi niger hawjire yoltugol hakke bibbe adama be kandu ko na wadi demma ko wada ko dubina no gaydi di leddi niger do fi yoltugol hakke bibbe adama be hore jo ndedo fedde warti filana ki himbe do filla ko darto ko watto en tammu lewru october jabbindu enda yewtere me pinna hande ni studio kalangu fawar jondu ko nani eden jewta dum kandu kondani e do fi ko darto hono to enda gaya lekkol biyetedo quartier di labo latiddu sukabe lardo be ngonta nana janga no be ngonda mallire moy wona walla be en nana ballo be en ko haldo majju subhanahu wa janga to habru je fulfu ko li janyal e modon hono yorno andurdo ni tewtol takku bayi ko durwo finata wa leydi niger woni horum to enda difa hitan hikane dina no gaydi dubina no gay tati dum wadini nyalan nay bernde hannen taama sappo e jeegon ta heddino subako o kayya ko dari dowdo hono chapan jetton kawrbe ton nene se hojama ni se ndari dosoro wodi nayon nyeme nayon maradi taton kay noni faaru jon tawadu konan tawda hono faani didon e faani du konan se hojama tila bernodi goto zender no wodi goto agadez no wodi goto difa kay wala fe goto subaka hande wandani ko durugo go wadi tawama du konan ni hono hebe libaka se en kisake hon durobe taton be maradi hedde ke dow nonno du konan faawaru jon du konan difa kankay tawi kany e maradi hawri kanon woni be keba e fu woni do majjum nonni faawaru jon du konan ni senen koji du konan hara ton endan agadez mitada sale dawda kan no heddi dow kay e fawar jondu kondani hono biyetedo Anas Ahmadu Motila Beri ciagal Tila Beri e agades hawri be gaddi du kondan joy joy gobbi ko be kebi noni yarno birno mi oni har fila ko darto doggu ndula ko wadato en agades ko intirte doggudu mawdu ko watto worbe rewbe kebe yetto e sappo jion kay won ko natti der majjum ko natti der majjudu kondani alangal won ko dum wadato endan hono biyetedo faande Abdalla Wasan latir kany woni hono horejo sigila on enda nan ko haali bande mi Anise Karim ko sabi ko be ngadi dudo doggudu
on a eu 815 personnes
imbe kame jetato e sappo e jo ka en nati drama marathon di tenere hitane hikade enda dogga dado dira ciaka der worbe e rewbe natube dogga dado dira gol enden du kebunobe barjari mauni hitane dubbe ujunaaji e sappo e jenen wakati dum waduno lawol tatabol fijego enden hikadu e lawol nayol gol enden kambe kebi barjariji mawdi di enda rabe bi leydi niger e benti bi leydi benin ujunaaji aji hemre kawon ko neddo mabbe fu barjora min nani beldum du fa hande kebol barjari mabbe di enden dibe kebi batu gudu sigilo rama no wodiri wadiri jam e sewo min beltaka du sanne yettore alla hikka woni du fa hande arana majjum ko jama are no nata grand marathon du tenere dogga dado dira o enden dum du no holla fa hande ko himbe no gattani hakkilo batu gu enda
donc certainement je suis satisfait
fedde leydi niger wetin cndh hawjine filla ko darto yoltugol hakke bibbe adamaabe kambe be gadi dimma ko golla e do fi yoltugol hakke bibbe adamaabe der leydi niger ko duubi naadidi e noga e didi jonno be ngartidu konno do wiido ko be gadi yaade ko watto endan tammu lewru october ko jabbi dum endan ciagal ko sogeji ngatto endan ni hono faawar jondu konnan natere natere ni du konnan wi am ko watto himbe sappo e gobon ko maayi der majjum faawar jondu konnan ni kullen tereji du konna hebaama der mudum Mati Alaji Musa kawon horejo cndh nani ko haali ko asman sina waddani min do
les frappes aériennes lana piroka fidude sankitide resirde jabe e kaborde bombe takkolo wasirde kangi de wadda tammu himbe sappo e go kan woni maybe be fudu be worbe jeddo moba nyandum der chabeje tammu gadam yewtintobe be enden ko jehi giiti dido go der undu himbe dido beedu yewtinaaki kin enden kiloktorobe gadi kolli bundudum kanni humibe be mayi hopital nyame kandu yewtintobe be enden ko jehi tawi inde himbe las e jo gaddabe nyawtiugo yuda hartu der mabbe dido mayi Hamadu Hamidu dubi las e jetati Ali Umaru dubi chapande nay e tati chapande tati e go'o lewru october dum enda no wodi police be dido gom be kambe du der subakare hippiter tammude enda bombe be enda bari be
non ni faar jonto ete bonku ku kandu konna hono himbe wobbe gadi hono nater to enna himbe to konna noga e joy warno ga e jeego lewru december non ko be gadi dum e be gadi himbe jeego war do porporoji e be jogi kabaro to konna bonde yorno mer mo bonku ku aliyo modi haliri o wi kano won ko be gardo enna dubbe dilidi e mobile godon joge sebe kit non nanoni ko haali ko bandi min saidi abdou windi tan neldi min do
jemma altine paryande jeddi e min taji woronja wobbe gongari do motoje tati himbe jeego o tawa do majji e jami kile lore lokotorore e lore kameri be kolla ko kileji dingalado be tawi wobbe no juula julurde be tampini be denko jonkai be dilli be jeddi lokotorore be tawi lokotorojo be jammo yala imo jogi kile lore lokotorore kan o haali o gonga o walle kan jogaki kilefu be ne bay donkai ngam be boray min taji no gay be dilliri farton lawol kolta e darni jollore highlander go e darni mo e malfaaji o dari don da do kasisu be jippini mo de lore kan e dilli lore kan anda ko fu harto e pay o katti won do min kalni prefet so geji chonni amma waranden joni anda ko fu ko wonno wada
non ni so geji chonni leydi niger so geji mudu ngadi du konnani hono balde e be ngada faabar jondu konnani hono ya wartaaji e le nokkuje ko herreyi hakku leydi niger leydi burkina faso gan tewtu bibbe bombe be be bidu be kebi ko watto chapadnayo mabbe ko be itti gollal dum woni waraabe yaade e nangaabe non ni faande du konnan du ko watto moteje chapande jeena didi woni ko be kebi de fudu konna be bonnini de e kulle kewde ko jiya e majjum be bidu konna hono dum en wadaama leydi region e mo tilaberni e jokka heedoyde hakku niger burkina faso wadaama to en du konna fara difa heedede lak chad dum wonno ko be murtini be kolli be binene ne kay jahangal enda waddi ko non ni himbe ko watto jertombe be tawi nokkurgo ko be mbari dum en non ni fawar jondu ko be kolli kabe soge be bi ba ko taa kabe be kebi ko be ngade ben don bendu ko na wari soge didi waddi ko na ko to jeegon nawni be yorno andi norde enda wurtine fawar jondu noga jeego lewru decembre ndu enda haaliri nan faande no tawa le kibaruji meden ni ar fila kon darto hono nyamri ko tawa e der leydi enda dum waddin to enda do so hawrini gon wadama ga batte dum etta dum faama ko duubi nade no gay didi dum won ko heba dum won ko heba ka do majjum adamu umar woni goto himbe jugibe ande sane e do fiko darto nyamli be etti dum be kali nana hadija hasan du neldimi hala makko
nede jirbe hinza
o yaade balde tati min kalnan gomnati nokkuje to nyamande wadai hikka der kominiji foti haja balla nyamande yare gam e ballite balden de to min gadino batu joda kalen kaja be balla nyamdu himbe million yiji didi he ujine chapande nay e nay do yago lebbi nay do be kolli ko yottoyto himbe million yiji didi e kene jetati ko min goni minen pilo woni famugo to himbe be tawa be min goldita dum balla min gam golle den wadira no wodiri to nyamdu wadai be andinami muyde erne futa watti de ni nyamdu dun yarama kerol tawabe der cendol nyamdu dun fu watta adilaku sendire no wodiri
sambu ko no borado se
nani fawar joni har filla jamu e cellal du konnani tugal non wadde ko darto hono duyoje den enda duyoje du konnani hono ko watto ko himbe heba hisa dum dun sabini hande de enda ni min landi take sabo den anduyoje neddo bi adama fu de worde haani nanga dum der duniyaru kanon won wi ama na wala ka bayse ni ka jogaki jomu e ka wabi bi na wala ka torra jomu seeda moy en han tufe wakkato han jomu tufo laabi foti tufoto ko hisa nyawdu yoje denna dum wono ko madan ila hadiza gollolo tro mawne de bobiye do galdi nyemay andini bandimi zainabu abdu
de worre neddo fu wadata nyawdu woje amma bibbe nyawgun wakkati jugon no waylo kural hisa nyawdu woje laabi didi gal wadante suka fu no wodi gal lebbi jenay de suka yottike do lebbi sappo e jeego o fide balgal no wade de ni wi a gadol kural hisa nyaw duwoje no wade ba hande neddo tufa de wade jeddije didi no wayi wade der leydi niger kural gada tengal fa labi didi gada lebbi jenay kural gotal non kural duwoje deni suka yottike lebbi jeego tufataake sayni de alla wade raabo mun no wodi sayde wade lebbi jenay yago lebbi chapande joy e jenay no doje de godumi noni sarobe burtina suka e mabbe tufe gam be dene e nyaw duwoje
la rujol
non arfil tufugal sukabe ni wadi to enen dosodo en wadna hande no wodiri hadiza nana hasan o yawde himbe mabbe be kollimbe be beldo sanen mo gobe jabbitere le lok soroje de enna
En gaddi sukaɓe amin faa ɓe tufe iɓe jaɓɓito himɓe no min jottiri ɓe kokki sukaɓe amin safaare min dilli nder dungu safaare sendeteenden mi gollidiɗum no wooɗiri mi nani do belɗum mon sanne ngam suka am baa gooto waɗa ñaw paɓɓe ɗum waɗi miɗo haalna wondiraaɓe am nde ni ɓe gi'i lokotoroɓe no yiilo ɓe jaɓa safaare nden ko neɗɗo soɗirta e ceede mum ko wari tawima faa wuro min burtina sukaaɓe amin dow ɓe kokke safaare muraduuji amin gasa gonga ko garmi ɓe jaɓɓitike kam no wooɗiri no garmi suka an jaɓa tufa ba anday yala tufama lamɗo yoɓuɓe miɗo woowi waɗango sukaaɓe an kure ɗum kay fotodiran ni suka an yanɗa garmi loktorore sai mi yiɗi ɗum waɗe min do gaddimi suka am o tufa duuɓi ɗiɗi suka an woodi o waɗanama kural hisa ñaw duwoji o hokkama kiliije dow ko gilɗi reedu kay he safaare dandumi
da dandumi wona
jiidal lekkoliito himɓe janggoto fina tawa e aadaji ka ndu waɗi to ene gendr gam batte allah ɗum hollodir ɗum ɓurodira wawde kulle ɗen endan ɗum waddi ko goni Boulama Abdourahmani secrétaire général ɗiɗaɓo dow fiko darto hono hawritende enɗa o haalani bandima Ali Keita ɗum won kormaccu
hawrine gendr de enden wona no tefe janguirɗe ekkintinol golle fina tawa himɓe leydi meɗen himɓe janguirɗe ɗe enden ni kawra gam darude nder janggoɓe ɓe enden mo en ɓuuri ñeñude misali nder taalude nder gaɗol théâtre théâtre uji e ko nandi titta ɗum fuudu gam sembin ɗinde ko watta ni fa handen jande ekkitade golle ɗe enden ni ɗiggiɗa janguinoɓe ɓen kamɓe du ɓeyda andal mumen janggoɓe ɓe enden miɗen giɗi ka en du ɓe ñeña ko watta ɓe mbawa natoyde ir batuji ɓurɗo ñeñude nder golle ɗe enden tilsuno he amin min ciryoro no wooɗiri janggoɓe amin ɓe enden ko watta ɓe mbawa heɓoyde barjariji gattoyteɗi nder ir batuji ɗi enden misali nder fijoji
francophonie
yewtere men pinno hannde yatina dow fila ko darta jangguigol sukaɓe larɗuɓe ɗum fudu ɓe yiyata wooɗama ɓe yiyata feynino ɓe gatte koɓe kamɓe ɗo ɓe jangga fa wooɗa eɓe ɗondi konda ɓe balle sanne ɗum du konda projet go wonno walla ɓe projet odu konda ni dow ardagal mbiyeteɗo fande Abdoulaye Vincent Rafiou latiɗo kañum o enna haalanan en noɓe gonɓe gaɗa ɗum wakkati mo o yewtide e Balkissa Ahmed Sy to endan gayale l'école muɗum mbiyeteɗo quartéji de
tout est parti de moi
anne joɗɗinde fedde wallirde cukaɓe de enden ni to an ƴuuɗi wakkati mi yahanno janguirde l'école quartéji 2 nder huɓere gaye de enden nden mi hiɗi ko cukaɓe janggoɓe goo sengo kenna ɗundu wala no wela kam ba wakkati ɓe ñamata noon sengo ni ɓe goni iɓe jooɗi kamɓe tan iɓe ñaama sey jehumi haalanoyde higo angom ɓi leydi espagne gonɗo ɗo enden gaye e jonde nden min gaɗi anniya joɗɗinde fedde de enden lewru octobre hitaani duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi miɗen pirta ko e saarooɓe dow nafakka gattol cukaɓe maɓɓe lokkol misali ɓe keginta ko giiɗe miɗen ballira cukaɓe ɓe du ɓe keɓa are ɗeɓe bindira ɓe janga braille miɗen balliraɓe du ɓe keɓa koɓe ñaama ɓe mbawa janga ekkitade gollal hannden ni cukaɓe sappo e joo ɓe keginta ko giiɗe e pahuɓe nayo min goodi nder nokkure amin de enda miɗen ballira no woodi du janguinowo go joom bunda toon nder janguirde quartéji 2 de enda momin gon miɗen ballira kam
enseignant que nous prenons aussi en charge
noyi teddirka sukaɓe hoƴirte
la prise en charge de ces enfants
subaka saaroɓe ɓe enden kan en gaddataɓe lokkol deɓe jippake sai ɓe gara ñamude to amin no woodi toɓe pukko ɓe powta yura du minen jarataɓe deɓe jippake gaɗa lasara sai saaroɓe ɓe enden gara korraɓe wuuro miɗo hiɗi wattude daade yaade e saaroɓe ko watta ɓe paama suka bano larɗuɗo noon no wawi janga ekkitade gollal heɓa ko moƴƴina burna mum gam no woodi larɗuɓe misali bumɓe laatiɓe himɓe mawɓe nder leydi meɗen di enda min jeehi bana e bengu min gui'i saaroɓe gon e giɗa sukaɓe mu en jeeha janggoyde lokkol ganno larɗo min gaddino woɓɓe maɓɓe ɗo enden gaya amma min keginaki wallirdeɓe allah e boɗɗirka caka bengu e gaya miɗen goodi anniya wattude himɓe amin tuntowade cukaɓe ɓe enden balliraɓe wakkati
wartawakkati
e dow yewtere neɗo Abdoulaye Vincent Rafiou latir kañum woni ardiɗo hono fane batumbiteɗo gaccine projet oɗo wallitowo larɗuɓe to enɗan gaya woni ko kiɓar yumɓe fulfol tilli hannde joni rakki a arimino wonno sigilo gam batte wadde habaruji ɗe ngal hawsankore bandiraɓe amin hoddi waddandu kono ɗemde keddiɗe assalamu aleykum min no wi o mbalinde jam waɗe